AmadZambui.com. Super vibes. Super vibes.
All right. Let's go.
Blend bang bang nan hey. Chenna.
Oh yeah. Is it my fault na ni basa ne attention? Mazima na weka ajifuka chaine. Baby, is it my fault na zifaka na depression? Makanika kuja ajifuka chaine. How is it my fault when I told you I was dating? Koma mango funo zingo jama yaine. Kama love ineyo na kuuza senzi funa ineyo.
Ay, perfusi lengo Fusilian con, Oselio, así ya cuña y fuga chaine. Musilian con, Mumuzeco, Anzacana, si ya cuña y fuga chaine. Mumuze, Saji, condine, ni nazicana. Dungo funa sin tu sabina, mumoyo manga. Olo azizake, osena, así ya banja. Deusa, macho, gangati, mina, ugupenga. So, how is it in my fault? Mutu can get divorced. Mesa na kuuza, singo, chain, safe. I say, how is it in my fault? Mutu can get divorced. Mesa na kuuza, live your lifestyle. Mumu uza, saji, kondina, nina, zikana. Dungo funa, sindu, sabina, mumoyo manga. Olo azizake, osena, wasi ya banja. Deusa, mapange, sindu, sonde, jaida, iwe.
Is it my fault? Nani, basa, ne, atensha. Mazimana weka atifuka chaine. Baby, is it my fault? Nazifaka na depression. Makanika kuja atifuka chaine. How is it my fault when I told you I was dating? Koma mango funo zingo jama yaine. Kama love ineyo na kuuza senzi funa ineyo. Baby
Nikuuza chilunga mwewe takala pe. Sunga manene kuti inendi wa violence. Unaziyamba weka zoti sunga malize. Nesama unekenga toi pandi niwe siya, siya. Zoma lila zoma danda unkase wa unkutu. Kumve wako za kwete kaliva, liva. Kakuza usa kakamiza, miza. Deso tanza kwa satiwe saine. Nikangati na kuhusaine. Unawela weka unkawela eh. Unakakamiza fupo na pakosi chakutimba. Zoti asa siwe saine. Nikangati na kuhusaine.
How is it my fault when I told you I was dating? Koma mango funo zingo jama yaine. Kama love ineyo na kuuza senzi funa ineyo.
www.amadzambiwe.com.